kiafrika unanimaliza mtani kila siku naleta shida. Ngozi laini rangi meshika, macho nazo zinanchizisha. Nikikuona jamu inachemka, nisipo kuona pia inachemka. Usheze mbali weni wangu, mtoto geti kali karibu kwangu. Mwili yako naipenda hivyo, nywele zako nazipenda hivyo, mapua kubwa naipenda hivyo, haga pia naipenda hivyo. Mwambia kizungu wacha kabisa, usijaribu kublitz utatisha. Niko na wewe bampa tu bampa, kinasa kichangu tendo.
Ziggy ziggy zaga, you're my African woman. Za, ziggy ziggy zaga, you're my African woman. Za, ziggy ziggy zaga, I'm in love sitorudi nyuma. Ziggy ziggy zaga, baby go gaga, nishike kidogo tena na swaga. Baby go gaga, nipe kwa mpigo vile naitaka. Kila siku kwa tu holiday, toka Monday to Monday. Unataka peremende, nitakupa na nende. Napenda yo style yako, na uzuri wako, ndani uko moto moto, unanijaza joto. Shuka chini chini mina penda, oh mina penda. Let me be your defender. Za, ziggy ziggy zaga, make me your defender.
Ziggy ziggy zaga,
make me your defender.
Ziggy ziggy zaga,
you're my African woman.
Za, ziggy ziggy zaga,
you're my African woman.
Za, ziggy ziggy zaga,
I'm in love sitorudi nyuma.
Ziggy ziggy zaga,
I'm in love koko nimekwama.
Ziggy ziggy zaga, oh yeah 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 yeah, oh yeah 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 yeah, oh yeah 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 yeah. Ziggy ziggy zaga, oh yeah 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 yeah, oh yeah 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 yeah, oh yeah 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 yeah. Ziggy ziggy zaga.
Me back.